markana buur hakaba wararka ka imaanaya maamul goboleedka Koonfur Galbeed ayaa sheegaya in gudoomiyihii maxkamadda degmada buur hakaba ay dileen maleeshiyaad la misan yahay inay ka tirsan yihiin ururka Al-Shabaab. Warbixintan waxaa magaalada Baydhabo ka soo diray wariyaha VOA da Mukhtar Maxamed Atoosh.
Wararka ka imaanaya degmada buur hakaba ee gobolka Bay ayaa sheegaya in kooxda Al-Shabaab habeennimadii xalay gurigiisa ay kala baxeen Sheekh Cabdinuur oo ah gudoomiyaha maxkamadda degmada buur hakaba ee gobolka Bay. Goobjoogyaal ayaa xaqiijinaya in gudoomiyaha maxkamadda degmada buur hakaba lagu dilay duleedka degmada buur hakaba, waxaana meydkiisa gudoomiyaha degmada maxkamadda aroornimadii saaka lagu arkay duleedka degmada buur hakaba. Ciidamada degmada buur hakaba ayaa wada baaritaanno ku aadan sababta ka dambaysay in gurigiisa lagala baxo gudoomiyaha degmada buur hakaba. Ilaa iyo haddana ma jirto dad loo soo qabtay falkaasi. Dadka ku dhaqan degmada buur hakaba ayaa aad uga xumaaday falka lagu dilay gudoomiyaha maxkamadda degmada buur hakaba. Mukhtaar Maxamed Atoosh, VOA, Baydhabo.